It's Rizzo.
Kevido.
I'm a man that cannot send me.
On the mix.
Zandana Vina.
Aye. Some of these no one are crazy folks.
Yeah.
You want to see what God? Kuna sale we pe people. Katolo fisa so. Shaku pepe, I go tell you the truth. Don't fuck what in a umbiki le fishimba. Nalole shembo ko singa. Wa lenga ni gambo kupinga. Na watenyu kwa tena bambundunga sunga.
Wabana kalekte uwi nai. Kwa sina utala lulu waba ai ai. Wadilenga na leke mpelesi. To be my future wife, okay, iwe I wish. Leta di spoon, suk chila kushuta. Nino bau kala iwa kuibova.
Tafu na kapela ya inayaliba kutipi. Don saka chelo kamposta kutipi. Nakabika pama ride or die. Dating kasheka me bike and die. Tafu na kapela ya inayaka Julieti. Kukusha bebebe in a dirty way.
Iwo lo jiwa gun. Mkuna sale webe pipu. Katolo fisa so. Shaku bebe, I go tell you the truth. Don't for what in a umbiki le fishimba. Nalole shembo ko singa. Wa lenga ni gambo kupinga. Na watenu kwa tena bambundunga sunga. Nalumpa kwa niga shosho. Bawe mona kwa nalimona liba sosho. Nisha kubidi mine nalaba femo ize. Sende kona konyak padi sok sok. Ovya di mbini we mbona kuchiloto. Pantuma yo wanji ya para nisha boko. Fish cute so che noti manyozo. Ngoni mona ngani kwa kupoka na bozo. Nshile piliva. Niku kwa tamune mbenga siluva. Unjelili takwabo mtu shiluva. Kabali njebele atisala kuna kusala na futi ndaba. Iwolo jiwa go. Mkuna sale webe pipu. Katolo fisa so. Shaku bebe, I go tell you the truth. Don't fuck what in a umbiki le fishimba. Nalole shembo ko singa. Wa lenga ni gambo kupinga. Watenu kwa tena bambundunga sunga.
Hey, natilo one mona bebe be. Kasunga. Beautiful red in soup de de de.
Kasunga.
Ala walilo wansa kulekele.
Kasunga. Na watenu kwa tena bambundunga sunga.
Era. Hello bebe, inenzile zinolo di fumo mpere. Nishinga lobola ndea njubo mbere.
Kasunga, kawa tenyo kwa tena bambundu kasunga.
Kenya ule ule mpenya.
Kasunga,
hidi nsoda papo fole denya.
Kasunga,
chakuleke ponze ponze ndetonya.
Kasunga, kawa tenyo kwa tena bambundu kasunga.
Iwolo jiwa gun. Mkuna sale webe pipu. Katolo fisa so. Shaku bebe, I go tell you the truth. Don't fuck what in a umbiki le fishimba. Nalole shembo ko singa. Wa lenga ni gambo kupinga. Na watenu kwa tena bambundunga sunga.
For valanji la tsikunu mani poison. Wale kama ni gawai pangila poison.
Chirai kaka kunu moku kumu kaka kwena. Kweba kofeni nebo fetch kaka.
Nicho na chise bafule fio kseta. Nga walipisha be ili kuseka.
Big mama kare kare kwa lizeta. Nicho na chisa baba fule vaireta.
Iwolo jiwa go. Mkuna sale webe pipu. Katolo fisa so. Shaku bebe, I go tell you the truth. Don't fuck what in a umbiki le fishimba. Nalole shembo ko singa. Wa lenga ni gambo kupinga. Na watenyu kwa tena bambundunga sunga.
Aye aye.
It's Rizzo. On the mix.
Ida Young Money.
Yankee.
Jack Ninja.
Troublemaker.
Famous. RSAV, Rishab Kid, KZK, Empower,
Mob Skoda,
Doctors Vashmapa,
hey, Josie, Sosi, Embalos, Koma Naino, Mas Boy, Mas Killer, Asap, Magba.
CKMusicDramas.com.